Why no man, why woman's essay? Oh, man's essay. Ooh, yeah, man's essay. Tulikutana da sweet corner. Nikamuomba onge nami. Nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena. Wow, man's essay. Wow, kijiweni wala ndete. Chochoro na kona kama zote. Kama kweli nampenda basi twende. Na kuitajiwe tuishi sote siku mina wewe. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. No, nobody no like it, she don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See anybody knows, never knows, cans or never. Know how far we came hard, but together. Some days we get lit and play hide and seek. Tumboni ninja, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, oh hi familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes, see my whole life. My you show me love, in the low life. I rise and fall with my Lola, Lola, Lola. Why me fall? Lola, Lola. My love kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. My love kazaliwa, Mungu kanijalia, jinzo kantunukia, zawadi kaniletea. Mungu kanijalia, jinzo kantunukia.
Oh, my African lady,
cause we are the Nevermore.